no danger man again for me turn now one fire burn again. Oh no danger man again for me turn now one fire burn again.
Hey, one music avenue of Kampala, Uganda and the Tanzania
fire burn again. Fuka mid the one season sabe karo mutonzi ya nyambe kimubine binyiga mubula mubwange mukama bijewo. Fuka midde wansi nze nsabe kalo mutonzi ya nyambe timubine binyiga mubula mubwange mukama bijewo. Mubine binka bya maziga nti mukama nasangula. Mubine binka bya maziga mukama nasangula. Ebye binkwase naku yabimanyi nabijjawo. Ebinkwase naku munsi yabimanyi nabijjawo. Kabye nya maziga nga teri asangula. Kabye nya maziga nga teri asangula. Naye munange Katonda wange yasangula nangumya nze yasangula nangumya nze. Fuka midde wansi nze nsabe kalo mutonzi ya nyambe timubine binyiga mubula mubwange mukama bijewo. Fuka midde wansi nze nsabe kalo mutonzi ya nyambe timubine binyiga mubula mubwange mukama bijewo. Embera jendi mwenyigiriza nawo jiraba nga si Katonda yeka teri wali jijjawo. Yeka ya manyi wali no jiteka nti munseno nze nembao kaleranga nange negombe samu abantu ne munda bamwena mwene mumpagiranga. Denja mani gani ne ajanye mpise mudini embere chukemu. Meseji mwena betu seko no mukwano muli sizinge. Fuka midde wansi nze nsabe kalo mutonzi ya nyambe timubine binyiga mubula mubwange mukama bijewo. Fuka midde wansi nze nsabe kalo mutonzi ya nyambe timubine binyiga mubula mubwange mukama bijewo. Musabe birungi nabimpanze nenjayana esanyu nerinkwata mu mutima mulimu batabiwa bonna zani gwabe wo mwana w'omugenzi